In radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho na Venuste Nshimiyimana. Nongeye kubaha ikaze kandi mbifuriza kuguma mu byishimo bya Pasika. Uyu mwanya by'umwihariko ikiganiro turagiharira abashakisha babo. Muri benshi muhamagara mugira muti umuvandimwe wanjye, umwana wanjye, umubyeyi wanjye, maze imyaka 20, 30, 40 ndetse na 50 naramubuze, none nimumfashe tumushake. Undi mwihariko w'iki kiganiro murumvamo ushaka umuryango we mu Burundi, ushaka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubushaka muri Uganda. Ibi birerekana ko ikiganiro agasaro kaburaga ku ijwi rya Amerika kigera kure, ko gihoza benshi. Mugume hafi kuva ku ntangiriro kugeza ku ndunduro y'ikiganiro, ushaka wakumva gushatse cyangwa se ukumva ushakisha wakubwiye ko ashaka umuryango.
Shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona, wicike intege, shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Nk'uko mubizi, imwe mu mpamvu zitandukanye imiryango harimo intambara, abantu barahunga bagatatana. Evelyn Ikitegetse atuye mu mujyi wa Leeds mu Bwongereza, yaburanye na murumuna we dore hashize imyaka 28 yuzuye. Irenzeho iminsi mike kuko baheruka kuvugana ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1994. Ni nebombi bari mu mujyi wa Kigali, umwe ari Nyamirambo undi ari Gikondo. Ikitegetse n'ubari nkuru
tinabanje kubyumva n'abantu ko mu bihe myaka yashize ko hari abantu nyine babuze, noneho ko ijwi rya Amerika rifite iyo programu, noneho bakareba ukuntu noneho ngira amatsiko nanjye nkajya ndyumva. Nuko ndavuga rero natwe kubera umuntu wacu yabuze, igihe cyose cyaba gishize wenda abaye ariho cyangwa habaye hari umuntu waba yaramubonye akaba yaduha amakuru. Mbega kuva icyo gihe 94 nta makuru tugeze tumenya, ntabwo ntabatubwiye ko yamubonye yapfuye, ntabatubwiye ngo baramwishe, gusa twaramubuze.
Ninde umwabuze? Ntabwo urambwira uwo ari we?
Yitwa Venancien Nyirahabi ya mbere, ni murumuna wanjye mfite.
Yabuze ate? Byagenze gute?
Yari acumbitse hari ya Nyamirambo muri home y'abasaveri, nimwe yabaga. Noneho ubwo hari proje za yakoragamo, sinibe kare yihe ministeri, nuko ariko ubwo jenoside itangira niho yari. Duheruka kuvugana mbere y'itariki 15 z'ukwa kane, kuko twebwe twasohotse muri Kigali aho narindi ku itariki 15, twavuganyeho nk'iminsi ibiri cyangwa itatu. Nuko nyuma rero murabona abantu baragendaga urugenda n'urujya n'uruza bahunga, nyine turategereza. Ubwo twebwe tugeze muhira iwacu, ni ahahoze ari muri prefecture ya Gitarama, ubu ni mu karere ka Ruhango. Ni muri Gitarama hahoze muri komine Tambwe, sekiteri Ntenyo, ariko ubu ngubu na karere ka Ruhango, umurenge wa Byimana, akagari ka Ntenyo. Nuko ubwo rero nyine tugeze mu rugo turakuza turategereza wenda ko yazaza nk'abandi, wenda bagendaga bahunga nyine bagana mu nce za Butare gutyo, ntitwamubona. Turategereza tubura n'uwaduha amakuru.
Ariko se mbere yo kugera ku Ntenyo, murumuna wawe Venancia uvuze ko nawe yaratuye muri Kigali, nawe utuye muri Kigali, we yari Nyamirambo, wowe utuye hehe?
Njyewe nari Gikondo, we yabaga Nyamirambo.
Icyo gihe se muvugana yakubwiraga ko Nyamirambo byifashe gute?
Icyo gihe amfite uwo bari kuvugana ariko twicaranye yari umutante wacu, ariko twari kumwe, atubwira yuko nyine aho yabaga muri iyo home y'abasaveri hari ba donc interamwe zazaga ngo gutwara mwabantu ariko yaragihari yarakire havuga ati barimo baraza gutwara mabantu buri kanya nuko ayo niyo makuru nyuma twongeye mbere yuko dusohoka muri Kigali twongeye guhamagara ntabwo telefone zari zacitse
none se nta muntu wabuzi nawe wari muri yo home y'abasaveri wari hafi aho ngaho w'inyamirambo kuri paruwase se wigeza kubwira makuru ngo akubwire niba murumuna wawe yarahasohotse
oya nta muntu wigeze abitubwira
kuva muri 1994 kugeza ubu hashize imyaka 28 uvuye Gitarama uko wagenda gutegereza uti yenda murumuna wanjye azankurikira nta gakuru kwigeze umenya nta muntu wakubwiye ati naramurabutswe kuva icyo gihe kugeza ku itariki ya 14 reka mbihagarikiraho ntabwo umwungiye kumenya amakuru ye
oya ntayo nta makuru twongiye kumenya uretse iyo telefone nyine imbere ya 15 nyine z'ukwa kane niho yavuganye na tante ubwo twari twicaranye nyine atubwira ati barimo kuza gutwara abantu ariko yaragihari yarakirimo nyuma rero nta yandi makuru twamenye
nyuma y'imyaka yose birumvikana ko wakomeje kwibaza uti murumuna wanjye ari he ashobora kuba yarahungiye iburasirazuba ashobora kuba yaragiye mu majyepfo y'igihugu ashobora kuba yaragiye mu majyaruguru ashobora kuba yaragumye mu gihugu ku buryo ubwo ari bwo bwose
mbega nta kubera urabona abantu nyuma imirwano irangiye n'iki byose abantu baragarutse cyangwa se nabapfuye abantu bakajya babwirwa bati wenda banaba barapfuye byagenze kunuku ariko we nta muntu ugeza duha amakuru n'umwe ntawe twabonye ntawe amakuru twamenye
ariko nicyo nshaka kumenya iyo home y'abasaveri yabagamo abandi bakobwa
yabagamo abandi bakobwa yego ariko nge nta muntu waba ukiriho nari nta n'uwo nari nzi warurimo kuko ye nta muntu nzimo warurimo icyo gihe
ntawe yitegekaga uzwi ntabwo wigeze uvuga uti nindi yo home ndo yitegekaga ninde muntu wabaga muri yo home ninde muntu uzi abantu babagamo ibyababayeho ni bande barukukiye muri yo home ni bande batikiriyemo ibyo byose hari ahantu handitse hari ahantu hari amateka y'abantu bane muri yo home ntabapfira gushira ariko ntihabura n'umwe bari inkuru ku buryo hari umuntu wagombye kubazi uko abo bana bakobwa bari muri yo home Nyamirambo byabagendekeye akaba yatanga amakuru ariko ubu ndimo ndagerageza kuyashakana nawe nabumva ijwi ry'Amerika ntazabura umuntu umwe cyangwa babiri baza amakuru Nyamirambo ariko amateka y'ibyabaye 1994 agenda yandikwa n'abayanyuzemo kandi kwa n'abayabwiwe n'abayabonye ku buryo atazasibangana nawe rero Venantia murumuna wawe amakuru ye ashobora kumenyekana ariko ndimo ndagira ngo ngufashe nawe umfashe nta kindi kintu wabuzi utambwiye wabuzi ku irengero rya Venantia
mu by'ukuri ntacyo kubera gusa nyine kuko tutamubonye twaratekereje urabona abantu benshi barapfaga bakagwa ku mabariyeri n'ibiki twaravuze tuti wenda buriya yaba yarapfuye se ariko nanone tukavuga tuti ntabwo twapfa kwanzura ngo yarapfuye hari abantu benshi bagiye bahunga bakajya no mu bindi bihugu wenda bakibwira yuko wenda imiryango yabo yaba yarazimye bigatuma badasubiza amaso inyuma aho rero niyo mpamvu nyine naje hano ku ijwi rya Amerika wenda ibaye ari mwiyoka nuko ariko nkuko mwabivuze mbere utamateka amateka arandikwa ntabwo rwose ntabwo twigeze tunatekereza wenda ko umuntu yajya gushakira mu iyo home ariko twumva yuko itakibaho nyo mu myaka yashize avuga se twayabaza nde nibitagihari nuko byaduciye intege ntabwo byinjye tugeze tubijyamo cyane ko twumvise yuko itari gihari
Venantia murumuna wawe aho yabari hose niba kiriho ashobora kuba kitwa Nyirahabi ya mbere cyangwa se yarahinduye izina ariko kugira ngo azibuke ko ari wowe bwo hari akantu muziho
Venantia ari umukobwa muremure byibushye ariko utabyibushye cyane w'amaso manini yari afite amaso manini cyane kandi yari inzobe yego ubwo ikindi wenda navuga habaye wenda baye yaba naho muri home hari bagenzi baba bariganye ubundi Venancia nyirahabi ya mbere yize muri lycée Notre Dame de Cito muri section ya economique ayirangiza muri 1991 ubwo rero nkavuga nti byibura ntihabura na mugenzi we mwaho hose niba yarabashije kuva gusohoka muri iyo home ntihabura wari umuzi waba waramubonye cyangwa se nyine mubo biganye n'akazi yakoraga yaragatangiyemo vuba nanone ntabwo nakubwira ngo harimo kandi nzi nari nzimo
mukomoka ku ntenyo yatambwe ya kera mu ruhango ntabantu baho bamuzi wabuzi baba bakiriho baba batwumva muri kano kanya yenda bakaza dufasha kumenya niba koko akiriho naho yabaherereye nta bantu ziba muzi bakomoka aho mukomoka ku ntenyo
abo tuzi bona abantu nyine nzi nyine twarababajije abakiriho nabo nta trace abo twashoboye kuba twari tuzi nyine nabo barabyibaza nyine nabo ba nta trace nta kintu nta information bafite
Eveline
yego Karame
ikitegetse ndagushimira cyane kuba ufite ubwizige n'umwete n'urukundo cyane cyane rwo kumva kumwe na wawe Venancia Nyirahabi ya mbere yabakiriho ukaba uje hano ku ijwi ry'Amerika kumushakisha nyuma y'imyaka 28 mutandukanye ndagushimira rero ko ukomeje kwizera ko ashobora kuba akiriho bigaragaza urukundo umufitiye n'ugutegereza ndasaba abantu bose bumva ijwi ry'Amerika muri kano kanya bashobora kuba bazi uyu mwana w'umukobwa Venancia Nyirahabi ya mbere waba yaramubonye aho ngaho kuri home y'Inyamirambo yaba yaramurabutswe ahasohoka se yaba yaramubonye hanze y'igihugu cyangwa se mu Rwanda hariho hose niba ari no mu gihugu magingwa ya akabazi ko asigaye wenyine afite umuvandimwe we ubwo rero yazano kishwe rya Amerika murumuna wawe niba akumva mubwire ufite umunota umwe umunota ndawutanga kugira ngo mushobore kubwira ikibari ku mutima abanyu mukunda ngaho Venancia musubuze mubwire ikuri ku mutima
Venancia Nyirahabi ya mbere murumuna wanjye niba ubaye ukiri Imana yarakurinze turagutegereje cyane papa na mama baracyariho abavandimwe twese uko wadusize twese turahari rwose niba ugihari niba ugihumeka wazagana ku ijwi rya Amerika hanyuma tukaguhama nimero yacu ukaduhamagara naho waba uri hose Imana yadushoza tukaza kukureba rwose turagukumbuye turagukunda kandi Imana ikomeze ikwihanganishe ko ubaye wumva ko wabuze umuryango birumvikana mu byabaye ariko twese turahari papa na mama baragusuhuza baragutegereje twese turagutegereje ngaho rero komera muvandimwe ni mukuru wawe Eveline maso turagutegereje cyane turagutegereje
ngaho rero Eveline ikitegetse urakoze kuba uvuganye na murumuna wawe urakoze kandi kuba warizeye ikiganiro agasaro kabura gahasigaye na Imana hasigaye na habumva ijwi rya Amerika ahasigaye na ijwi rya Amerika naryo rizakomeza kugufasha gushaka Venancia Nyirahabi ya mbere ngaho igira amahoro
murakoze cyane namwe Imana ibagirire neza
agasaro kaburaga
muri kimwe mu biganiro by'agasaro kaburaga byahise mwumvise umubyeyi wasize umwana muri Republika Demokarasi ya Kongo yitwaga Zaire akamuragiza abagira neza kugira ngo amuramire turacyashakisha amakuru yo kukirwa yamusizeho hari undi mubyeyi wari kumwe n'umuhungu we baratandukana umubyeyi agaruka mu Rwanda umuhungu asigara muri Kongo turi mu mwaka w'1996 uyu munsi ni murumuna we umushakisha ubuvandimwe n'ikintu gikomeye Mbonigaba Jean atuye mu karere ka Kamonyi umurenge wa Runda akagari ka Muganza mudugudu wa Nyagacyamo
ni Kanani Daniel yahunze mu 1994 mo bawungutse nabutongeye kumubona
akunga ava mu Rwanda yagiye ryari yuvuze ngo yahunze muri 1994 yagiye ryari
yagiye mu namba ya 1994 agenda ahunze nyine nk'abandi bisanzwe ni mu nzira yo guhunguka na kongera kugaruka
mwari mutuye hehe
twari dutuye mu murenge wa Runda cyahoze ari mu cyegere ya Runda muri serere Nyagacyamo
yahunze wenyine cyangwa se yahunganye n'abandi
yahunganye n'abandi yahungana na data ariko data yamusizeyo ubwo rero yamusigaye nabwo yongeye kumwongera kumenya amakuru ye
yari afite imyaka ingahe
yahunga yari afite nk'imyaka 19 gusa
papa wawe yaragarutse amusigayo yakubwiye aho yamusize
yamusize mu nkambi yitwaga ya Mugunga
ya niwe wahisemo kudataha cyangwa se byagenze gute kugira ngo badatahana
papa wanjye ngo yagiye kwa bene wabo igoma agarutse asanga bonge barahunga niba harabaye intambara muri iyo nkambi babagamo aje aramubura ubwo rero papa we yahise yongera aragaruka mu Rwanda we si tuza kandi gace yahise ajya
ubwo hadi mu wuhe mwaka ibyo ngibyo biba batandukana urawibuka
mwaka na byari muri za 2016 hari aya bibiri muri 1996
ubwo wabishya hagumye ku
1996
bibi na 1996 ntiba ahubwo ni 1996 okay none se kuva icyo gihe batandukana nta kandi gakuru wongiye kumenya ka mukuru wawe
nta kandi gakuru wongiye kubona rwose ntabwo twakamenya
iyi myaka yose 2026 ishize ntabwo mwongeye kujya aho mushakira ngo muvuge muti Daniel yaba yaragiye he yararengeye he
barashakishije abo tubajije bose babaga muri iyo nkambi bakatubwira ngo baramubonye ariko ntibaduha amakuru neza bakavuga baramubonye ngo bahunga ariko ntibatugire aho yaba yarekeje ubwo rero ntabwo tuzi niba yaba ariho cyangwa yaba atari
uwo muheruka kuvugana wa nyuma wavuze ko yamubonye yababwiye ko yamubonye he
yatubwiye ko yamubonye berekeza ngo niba ari muri bambuka za muri za Kongo Brazzaville niko bavugaga ko ari bo berekezaga
none nta muntu wigeze ava muri Kongo Brazzaville ngo akubwire amakuru ntabwo wigeze wandika ntugeze uhamagara nta muntu uhari wabuzi aho Kanani aherereye
nawe rwose nawe sinjye gusa numvaga radiyo ya Amerika nkavuga ni ndashakisha ngo wenda mbe nakubaza nawe ndo wanshakishiriza gutyo ariko uwo nguwo yambwiraga ko yamubonye kandi ngo kiriho ariko uwo muntu nawe kuva twavuga icyo gihe ntabwo yongeye twongeye kubonana nahise aze agace yagiye munana nimero ze mfite
ibyo byose niba yarakubwiye ko yagiye muri Congo Brazzaville akaba akubwira ko akiriho birumvikana ko yarakiri muto yarakiri umwana w'umusore ubu ngubu ni umugabo niba akiriho hari aho muri Congo Brazzaville azumva ijwi ry'Amerika azamenya yuko umushakisha uri muri umuna we niba Kanani Daniel akumva amagingo yamubwira amakuru yo mu rugo mubwira amakuru y'i Rwanda hanyuma umubwire n'impamvu mushaka
Kanani Daniel ni mukuru wanjye ni nanjye mu rugo iwacu mutoya umubwire bose namubwiraga yuko yataha niba abakiriho akaza papa na mama bariho n'abakuru be bariho ari utugira Imana Emmanuel nesomana stani bamukandekeze bamukangona ba esperance nagenda ba ba emerita mukanyandwe bakurikirana hakaza nyabagwiza Charlotte abo se bariho azataye mu Rwanda nta kibazo akagombye kuza kuko rwose turamukeneye kandi rwose turamukunda nubwo twamubuze mubwire ko njyewe narinzwe ku izina rya Kabuye niryo zina narinzweho niryo yabanzeho cyane kuko mbona ndabajani ni mu ndangamuntu yanjye
yego ndizera ko kumvise Yohani Mbonigaba ubwo tuzakomeza tumushake tuzashakira aho turangiye ariko n'ahandi yaba ari hose nibakiriho tuzahamenya nongere ngushimire ko warashoboye kwihangana kugira ngo tukubonere akanya hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga kandi wambwiye yuko ukunda kucyumva uzakomeze ujye wumva ijwi rya Amerika
yego namwe murakoze
Agasaro Kaburaga.
Niki gituma abavandimwe batandukana bakaburana ntibavugane? Twakire Frodeta Uzamutunga atuye mu karere ka Kamunyi akagari ka Nyamiyaga ariko akomoka mu karere ka Ruhango akagari ka Gisare umurenge wa Kinazi arashaka kubonana na musaza we.
Barangisha musaza wanjye duherukana muri 1992 bita Adiriane Ngarukiye Intwari.
Muri 1992 mwatandukanye mute byagenze gute?
Ni ukuvuga ngo ukuntu twatandukanye ubundi mama yaramubyaye ahita apfarerwa n'amasenge w'umukobwa. Amasenge amaze kumurera ashaka umugabo ajya i Buruseli mu Bubiligi. Ubwo ahita ajyana uwo mwana ubu ngo yabaye nyine yamwise n'umwana wiwe ni nawe wamureze n'abamuhaye niba ari kuva ari uruhinja.
Uwo nyogosenge yitwa nde?
Yitwa Mukantwari Odeta.
None se kubona nyogosenge yarafashe musaza wawe akamurera akamwonsa kubera iki ugombye kuza hano ku ijwi rya Amerika umushakisha ntabwo uvugana na nyogosenge?
Aya nyogosenge yanze kumumpa rwose pe kandi niwe muvandimwe ngira niwe mwana wankurikiraga sinzi icyatumye amunyuma.
Ariko sinzi impamvu agomba kumuguha uru mwari abana babiri arafata umwana amurera kuki se agomba gufata umwana ngo amuhe undi amurere kandi nawe yaramubereye umubyeyi? Ntabwo numva icyo ushaka kuvuga aho ngaho.
Njye nabaga kwa nyabakuru byara mama nari ngira umwana.
Yego.
Ubwo rero uwo mwana umusaza wanjye masenge niwe wamureze habaye ntigabana nubwo batagabanye ariko njye nareye kwa nyabakuru byara mama uwo ngo nabarerwa aho ngaho. Ubwo rero amaze ku 1992 baragiye. Ubwo rero mu kugenda usibye kuba bagize kohereza amafoto gusa nta kindi na nimero ze barazinyimye sinzi impamvu.
Ariko se kuki udashaka nimero za nyogosenge ngo umusuhuze umubaza amakuru ya musaza wawe? Ibyo ntibihagije, umusaza wawe se uramushaka ngo umurere? Ntabwo
nukuri narabikoze pe. Narabikoze
yego,
mubaza amakuru nawambaza yandi ariko ngeze ku cya musaza wanjye ahita kupa. Ubwo rero niyo mpamvu nitabaje ijwi rya Amerika.
Ariko ijwi rya Amerika ntabwo twivanga mu bibazo by'imiryango, twebwe dushaka abantu babuze tukagira Imana hari abo tubona tukabahuza n'ababo. Ariko igihe waba ufite telefone ya nyogosenge muvugana mukagira yindi bintu mupfa bituma ataguha musaza wawe, ibyo simbize sinabyinjiramo. Kubera ko musaza wawe ntiwamuburiye irengero ahwari urahazi uzi ko ari Buruseli mu Bubiligi nk'uko ubimbwira, ari kumwe na nyogosenge na nyirasenge wamureza akamwonsa, none se Frodeta urumva nakumarira iki nkanjye hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga? Agasaro kawe ntabwo kabuze aho kari urahazi.
Ndahazi ariko sinzi amakuru yako rwose. Ubwo uko byagenze nuko ngo kubwo nyine simba bitashoboka nyine hafunde
none se utampishe kiza cyakino kiganiro nuko abantu bavugisha ukuri bakavuga byose niki cyatumye nyogosenge yanga kuguha musaza wawe mwapfuye iki
reka mubwire cyatumye masenge rwose icyo mubwira nico kandi nokuri
yego
kwa masenge ariwe masenge we na papa baburanye isambu no kwa nyagakuru aho nabaga nico bapfuye nange mbigenderamo
papa wawe ari he
papa wanje yaburanye isambu kwa nyagakuru ubyara mama ariho narerewe
yego
baburanye isambu bapfu byo ngibyo barangana nange ngo nagendeye mu icyo kibare pe
ibyo bigatuma utamenya amakuru ya musaza wawe kubera yuko
ibyo bigatuma utamenya amakuru na musaza wanje ubyumva ngo nyanyi no gushinjirwa ni kwa nyagakuru ubyara mama bashingiye kandi papa hasi
hanyuma se papa wawe we aza makuru y'umuhungu we Adrien ngarukire
arayazi arayazi pe arayazi ariko barayanyumye burundurundi
ariko se ubundi ujya gukurerwa kwa nyogokuru na Adrien uyu nguyu ajya gutwarwa na nyirasenge kandi iso yarakiriho iso nta mikoro yagiraga
mikoro yarayafite
none se yarafite amikoro abura yo kurera abana agira n'imbaraga zo kujya kuburana amasambu
ni ukuvuga ngo mama yapfuye nge afite imyaka ibiri ubwo rero kwa nyagakuru baba ariho bafata urumva umuntu w'umugabo ntabwo ari gufata umwana w'imyaka ibiri basize n'uruhinja ibyo rero by'amasambu byaje nyuma baraburana bapfa ubusa barangana naho ngaho byatangiriye pe nta makuru ya musaza wanjye yamacyakoze ikintu nta amafoto yiwe yonyine
none se niba guha amafoto ukabona aho ageze akura akakubwira ko ari aho wumva bidahagije ushaka kumuvugisha wumva ushaka kumubona
ni ukuri mba numva bidahagije niwe mwana ngira w'umuvandimwe wenyine banyereka amafoto yabaye umuntu w'umugabo afite n'umugore n'abana babiri agahinda karanyise amarira yaranyise ugeze wambwira imana ngo mana mpa gutuza mu mutima
ni ryari wumvise noneho ugomba kuvuga uti ngiye kureba aho andi nashakishiriza kugira ngo nshobore kuvugana na musaza wanjye ku buryo byatumye uza no mu kiganiro agasoro kaburaga ni ryari icyo kintu cyakujemo
hashize nk'amezi abiri uriya mwana ari ubimbwiye
yakubwiye iki
yarambwiye ati abantu baburanye babuze ababo barabonana biciye kuri radiyo ijwi rya Amerika ku buryo yanambwiye ati uzatega amatwi saa kumi za mu gitondo nimba ari ku cyumweru yambwiye ndagikurikira ngo icyo kiganiro nkumva uko bigenda ku bantu ubwo rero icyo gihe nicyo nabitekererejeho ntangira kugira icyizere n'ibyiringiro
ntabwo wigeze wibaza impamvu musaza wawe Adrien kubera ko aza kuri ntabwo wigeze wibaza impamvu atigeze gushaka
nanjye byaranyobeye nimba bamubwira ko napfuye simbizi kubera ko mbere bajyaga bambwira nk'abatatopane wampaye nimero za musaza wanjye akambwira ngo aracyari ku ishuri ngo ntabwo abanyeshuri babemera gufata telefone aho arangirije amashuri ubu yarangije amashuri afite umugore n'abana babiri ni umuntu w'umugabo muri make afite imyaka 38 ngenujeje 40
umuvindi imwe kwa so na nyoko
kwa data na mama pe nige mukuru akankurikira twenyine
uwo papa wawe araho ngaho mu Rwanda
iyo araho mu Rwanda araho bita ku Gikongoro
ayi ku Gikongoro hakora iki
ni umuhinzi
yemera ko yakubyaye akabyara na Adrien arabyemera
iyo arabyemera cyane rwose ndi no mwirangamimerere yiwe
ariko ntabwo yifuza kumuvugana
ntabwo byifuza rwose sinzi impamvu
wowe nta ruhare wagize muri ayo matati yabaye iwanyu ashingiye ku masambu baburanaga no kwa nyogokuru aho warerewe
aya nta ruhare nagize ese ko nari ndi n'umwana nakuri aho ngaho gutyo gusa nta ruhare oya nta na ruto ya ntana
nta magambo wahavugiye nubwo se
ashobora kugira umwana yaba
yararakaje papa wawe
nta na rimwe
uyu mukantwari uko umuvuga ndumva atari umu kibyeyi gito no mubyeyi wareze musaza wawe. Ntabwo ari
umubyeyi gito, nuko yandereye musaza wanjye, ndamushima Imana izamuhije urubyaro.
Kandi iyo umusajya makuru arayaguha
arayama, ariko akampa y'abana be, ariko ya musaza wanjye arayami. Iyo mvuze musaza wanjye ahita kupfa.
Ariko se uzi neza ko umusaza wawe koko ari mu Bubiligi?
Nimba ari mu Bubiligi, ubwo ni ukuvuga nyine ngo yarangije kwiga. Amakuru mba numva nimba ariyo simbizi, ngo yarangije kwiga ngo akora akazi k'ububanyi n'amahanga, ngo nimba ariho yaba akora simbizi.
Reka dutekereze yuko Adriani Ngarukiye Intwari ari mu Bubiligi, niba ari no muri ibyo by'ububanyi n'amahanga, ashobora kuba ari mu gihugu tutazi. Ahari hose ni umunyarwanda, umwe kinyarwanda, aho ari hose agenda n'abanyarwanda bumva ijwi rya Amerika, wasanga nawe yumva iyi radio kenshi. Ikiganiro Agasaro Kaburaga abantu benshi basigaye bacyumva kubera ko kibafitiye akamaro. Tuvuge yuko arimo yumva kino kiganiro akabakumva. Mubwire icyo ushaka kumubwira mu masegonda make dusigaranye, mubwire icyo ushaka kumubwira ubwo butumwa umufitiye ku mutima. Imyaka yose ishize mutabonana kwa 92 kugeza ubugoro ni imyaka 30 n'ibiri ishize, ni imyaka 30 ishize. Mubwire icyo ushaka kumubwira hanyuma dusoze.
Icyo ushaka kumubwira, ndamukumbuye cyane, ni umuvandimwe wanjye, naramubuze, byaba byiza ikintu nifuza numvise n'ijwi ryiwe.
Ngaho rero utegereze, tuzagerageza gushaka uwo nyogosenge mukantwari wambye ko atuye mu Bubiligi. Tuzahagera turebe ko twamubona, tumubaze amakuru ya musaza wawe. Nikigira icyo dushobora kumenya tuzakubwira. Nkuko nabikubwiye, ubundi ntabwo tujya mu bibazo birebana n'abantu ku gite cyabo, twebwe tureba abantu babuze. Ariko ndumva kuba batamuguha ngo umuvugane utazi neza niba ari mu Bubiligi cyangwa ahandi, niba ariho cyangwa atariho. Reka tubanze tumenye niba Adriani Ngarukiye Intwari kuko niba hari, hanyuma nawe tuzamenya impamvu adashaka kuvugana nawe, hanyuma tubahuze niba bishoboka. Ubwo rero tuzakubwira. Ngaho ukomere, warakoze kandi kwihangana no gutegereza ko kino gihe cyawe kigera kugira ngo ushobore kuvugana na Gasaro Kaburaga. Umunsi mwiza.
Yego, murakoze cyane.
Shaka Gasaro kawe muzakabona, shaka Gasaro kawe muzakabona, wicike intege ye, shaka Gasaro kawe muzakabona, shaka Gasaro kawe muzakabona.
Nabibabwiye mu ntangiriro z'icyo kiganiro, turajya mu mpande zose z'u Rwanda. Dukomereze kuwa duhamagaye yifuza ko twamufasha gushaka umuryango we uri mu Burundi. Yitwa Jean-Claude Wamungu, atuye mu Karere ka Gasabo, Umurenge wa Remera, Akagari ka Nyarutarama, Umudugudu wa Kibiraro ya mbere.
Cyatumye nshaka kuzaho ni uko twageze mu Rwanda bamagahita apfa, kandi bakangira kutubongera umunzi nyine ariwo twabaga.
Mwageze mu Rwanda ryari?
Twageze muri 1993.
Mwageze mu Rwanda muvuye he?
Tuvuye mu Rugombo nyine aho ngaho.
Sobanurira neza, wowe wavukiye mu Rugombo mu Burundi?
Yego, na papa niyo avuka.
Na papa wawe ni Umurundi?
Mama akaba yari umunyarwanda.
Mugera mu Rwanda muzanywe n'amahoro?
Amakuru mfite bava ko igihe papa yakoraga mu nzego za polisi, baza kumufunga, bamufunze mu mahitaza mu Rwanda, mama nawe yitapfa.
Ni ukuvuga ko ubu tuvugana nta papa ugira, nta mama ugira, nta mubyeyi ufite?
Ntawe, nta n'umwe mfite.
Ubu se warezwe nande?
Narezwe na ba mama bacu bakoranaga na mama.
Uje hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga ugenzwa n'iki?
Buri gihe kubera ndakurikiranira bitajya binshika, nagize nakoresha uko nshoboye kuza kugira ngo ndebe ko nabona inomero z'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika. Kubw'amahirwe rero mbona izabagira iy'ubusa, ndabimusaba nyine ko mwankorera ibyo bintu abasha kumenya niba papa yarapfuye cyangwa se niba akiriho cyangwa se niba undi muntu wenda waba ukiri mu rugomba kuko hari umumama bavugaga ushobora kuba rimwe niwabona papa.
Papa wawe yitwaga nde?
Bamwitaga Uwamungu Kasiyane.
Yari umupolisi?
Yari umupolisi.
Ninde wakubwiye ko yari umupolisi?
Niko abo ba mama wacu bambwiraga.
Se abo banyoko wanyu bakureze nta gakuru ke bazi
bambwiye ko narindi abita mu bugara mu cyango ku nkakoza mu mujyi wa Kigali nyuma rero bakambwira amaze gukura n'injya mu mushisho bijimo mbishakishe ahitazamo uyu mubano mu Rwanda n'u Burundi nuko mwenzi kubyibuze bazamfata bakanjyana aho twari dutuye nkareba ko nabona umuryango.
Ubuse uwo mubyeyi wakureze muracyabana cyangwa warakuze urigenga?
Ntabwo tukibona ko namutaye aho ngaho mu bugara mu cyango gunda kuba mu mujyi wa Kigali ubundi naranashatse mfite abana babiri.
Muri make nimba nkumva neza urashaka kumenya amakuru ya papa wawe?
Nimba kiriho cyangwa se niba n'umuntu wo muri famiye waba ukiriho tukazabasha ntibabasha kumenya ko bambwire nyine papa yarapfuye cyangwa niba akiriho.
Ni ukuvuga ko muri abo ba nyoko wanyu nta n'umwe washoboye kumenya amakuru ye ngo amenye niba yarakiri mu gipolisi niba yarakivuyemo? Wambwiraga yuko yafunzwe yarafunguwe se nta gakuru kandi ngeze umenye?
Amakuru yandi nuko hari igihe negeze kumva ko ngo abahantu bita Nyanzarake ariko n'ubundi akaba akiri wenda niba ari mu barwanya leta y'u Burundi niba ari umusirikare nimba ari iki nuko nagumye kugenda mbyumva gutyo gusa ariko numvise ko hari igihe yageze ngo bavuga ngo yaba yaragiye kwa Nyanzarake.
Mama wawe niwe wakuvanye mu rugomba kunyura na Bugarama kuzana Kigali?
Oya, mama ya yavanye mu rugombo turaza tuba mu Bugarama aho bita kumubera mama ahita apfa apfuye rero nanjye nyine ntangiye shakisha ubuzima kugeza ubu nageze n'i Kigali. Bavuga ko ngo yabyaye abana batanu bagapfa akaba ari ngiye usigara ko nta wundi muntu mbese ngira tuvukana ngaho nyine gutyo.
Wowe wambwiraga yuko umaze gukura warashatse ufite abana?
Yego.
Ariko nubwo umaze kuba umugabo wumva hari undi mugabo ukeneye mu buzima bwawe, uwo ni papa wawe, ukumva kutamugira hari ikintu ubuze?
Cyangwa kuba ntagira uwo natakira muri famiye ya papa ngo mbe nabaza ngo uriya ni mushiki wa papa cyangwa se ni murumuna we gutyo ku buryo niyo nabona umuntu umwe muri uwo muryango wa papa.
Kenshi na kenshi iyo wirebye witekereje usanga uri nyakamwe bikaba ari byo bintu bitaguha amahoro.
Birandya nibyo abantu babinturira nyine ugasanga nzenze amarira mu maso.
Ubu ngubu ufite imyaka ingahe tuvugana?
Mfite 38.
Umugabo w'imyaka 38 aba ari umugabo nyamugabo udakeneye kurandatwa kugira ngo abe yakwijyana yijyane Burundi yigeze aho ngaho mu rugombo yijyane naho Nyanzarake ushatse wajyayo. Umva ufite imbaraga zagusubiza mu Burundi ukajya gushakisha aho ukomoka inkomoko yawe?
Kose mbonye umuntu ubimfashamo ku buryo nagenda nkabaza aho ngaho twari dutuye mu rugombo ngo bahitaga kuri godogodo rwose najyayo. Ariko nyine ikibazo cyabaye cy'uko nyine kubera ibi bintu by'umutekano umuntu utagi Burundi ariko mbonye nk'ubushobozi nkabona n'uwamfasha gushakisha uburyo nagerayo nibyo byangiraho ingaruka nabikora.
Ubushobozi bwa mbere urabubonye hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga ku Ijwi rya Amerika, kubera ko mu Burundi turumvikana, mu Bugarama wanyuze turumvikana, Binyanzarake baratwumva, ku buryo ndahamya ko ntabwo hazabura umuntu umwe cyangwa babiri wamenya Kasiani wa Mungu ni papa wawe ntazabura nuzamenya ko yabyaye umwana ariwe witwa Jean Claude wa Mungu ariko mbere y'ukugera mu Rwanda niyo mazina bazanye mu Rwanda cyangwa bazanye amarundi baraguhindurira witwaga nde
kabundi bakundaga kunyita kaseti kubera ko nakundaga kurira cyane ngasakuza ariko bandi bakavuga ngo nitwa ngo ndimenyeretse bandi gutyo ariko nyine ubwo urumva akora ko nakuze nta mubye ngo mbwire izina rihamye n'iki ubwo aje narashakisha nyine ngo neze kandi nuza iranga muntu nyine y'u Rwanda
none usobanura ute ko uwitwa wa Mungu Jean Claude na papa wakitwa wa Mungu Kasiani
nanje ku izina rya papa rizo era kuba bakwitwa wa Mungu Kasiani none ngiye kubatizwa ndavuga n'ibyo kashyiremo uwa Mungu kugira ngo nzajye mura nibuka papa
ni wowe kubgawe wabihisemo
nta muntu umwe wagize anyita izina ubwo nesemo kukuvuga ngo nazibagize izina rya papa reka nshyiremo izina ryiwe none nza nange nicyo irimo igira inyarwanda nuko ndabatizwa
mu kanya gasigaye nagira ngo niba ufite imbaraga zo kubikora niba papa wawe akiriho akaba yumva ijwi rya Amerika muri kano kanya fata amasegonda asigaye umubwire icyo kuri ku mutima nk'umubyeyi nk'umwana rwose ayo masegonda yafate niba kumva umubwire icyo wamubwira nk'ubutumwa bw'umwana ku mubyeyi we
ubutumwa namuha nuko aba yakiriho akibuka ko mama yitwaga Mukabwigema Petero Nira ari we wari mama wanjye ari mutyumvise ibyo zina akaba akiriho yamenya ko umwana babyaranye akiriho ari umugabo niwe amaze gukomera ariko yifuza kumenya uko aho yaba ari hahere cyangwa na mwene wabo tukaba twabasha byazava ku mutima
aho rero ukomere Jean Claude wa Mungu ndizera yuko nugira Imana uzamenya amakuru ya papa wawe ndahamya yuko abanyarugombo n'abanyabugarama n'abandi bose bumva ijwi rya Amerika bazi Kasiani wa Mungu wahoze ari umupolisi aho ari nta buhazi ariko arashakishwa n'umwana we Jean Claude wa Mungu ngaho rero ukomere ndagushimye cyane ko waje mu kiganiro agasaru kaburaga
nanjye ndashimye ko ibya Amerika Imana ibaho umugisha mu kazi mukuru
urakoze cyane
agasaru kaburaga
hashize imyaka 43 atandukanye n'umuryango we yaratuye muri Uganda ari umwana w'imyaka 7 yitwa Florida Nyiramahoro atuye mu Rwanda mu karere ka Gasabo umurenge wa Kinyinya akagari ka Kagugu umudugudu wa Rukingu amateka ya Nyiramahoro asa n'amateka ya benshi muri mwe mwumva ijwi ry'Amerika mwumve uko yavuye Kibungo akagibuga ande akagaruka mu Rwanda akabana nubakiri nyakamwe kandi yaravutse mu muryango mugari nguyu Florida Nyiramahoro.
Ya iki yatumye nzamuri iki kiganira gasaba kaburaga kaburaga nuko manje iki kibazo cyo kuba naratandukanye na famiye ya mama muri Uganda kuva 2009 kugeza ubu ntashweshwe nongeye kubona. Noneho nza kumenya ko mfite gahunda yo kuba mwafasha abantu bafite ibyo bibazo.
None abantu bawe mwatandukanye gute byagenze gute kugira ngo
ndabikubwira ukuvuga ngo je na mama umbyara twagiye Uganda 2023 tujya yarasubiyeyo noneho jewe nari umwana muto afite inda ya murumuna wanjye wankurikiraga ahagana rero 2009 ubwo papa yari asigaye mu Rwanda yaranashatse undi mudamu aza kunzana ngo nze kwiga jewe kubera icyo gihe 2009 nza kwiga kugeza ubu mfite imyaka nkubwira mfite 50 nta shweshwe ry'abantu bo muri famiye ya mama yaba mama murumuna wanjye abiwabo nongeye kubona ubwo rero ngize ayo mahirwe menye ko mwebwe mugerageza gufasha abantu gushakisha abo ndavuga niyo yawe umwe byibura mu muryango wa mama nkaba namubona
reka duhere kuri mama wawe yitwa nde
musana wagana wa teotiste
wambwiye yuko mugenda yari atwite murumuna wawe yitwa nde
yitwaga Musabyimana
nta wundi mwene wanyu cyangwa mwene wabo na mama wawe waba wibuka cyangwa uzi
ndabibuka ndabibuka hari basaza ba mama umwe yitwaga Waswa undi yitwa Kagwa bari barafashe amazina y'Uganda noneho barumuna ba mama harimo Mwenzi Kazi akabamo n'umukobwa Nanakato nawe nabo bari barafashe amazina y'Uganda rero ntabwo nibuka
none se kugira ngo we bakugarure mu Rwanda uje kwiga bo basigare byatewe n'iki
hari ukuntu ntawe narabashije kugenda nsobanukirwa amateka ariko hari umukecuru wagerageje kumfasha ni ukuvuga ngo mama agendera inzu na gatatu nubwo ubu ntuye mu karere ka Gasabo ariko twari dutuye Ikibungo
yego
hari ibibazo byari byajemo nyine bigendanye n'amateka y'u Rwanda we agenda ababwiye ko agiye kubizarirayo ariko bimeze nko guhunga
birumvikana
ntiyagaruka yaragiye ntiyagaruka hanyuma papa ashaka undi mudamu hanyuma we rero aza kugaruka Uganda aje kumfata nk'umwana we anzana ndetse bamera nk'abaparitaje nk'abagabanye mama asigarana murumuna wanjye papa azana jyewe
nakubajije izina rya mama wawe ariko sinakubajije rya papa wawe yitwaga nde
n'ukuvuga ngo kugeza papa abana na mama yitwaga Buzukira Hamidu ariko aza kwiga mu Katolike baramwigisha ahindura izina yitwa Jean Baptiste Buzukira Jean Baptiste
Ikibungo mwakomokaga mu kahe ka gace ka Kibungo
n'ukuvuga ngo ni icyahoze ariko nyine Birenga
Birenga ni hariya mu mujyi ndaharuzi
Rireko nyine Birenga ubu ngubu bahita mu murenge wa Kibungo
yego ubuse abo bantu umuryango wawe kunumva atari bake kwari umuryango wihagije na nubu nta gakuru ka Waswa nta kakagwa nta kanakato nta kamwezi kazi nta kanamanda bo bose nta gakuru kabo
jewe nkubwira sahije nakubwiye ko irindwi n'icyenda aribwo papa yasubiye Uganda kumfata kuva icyo gihe kugeza ubu kubera ko noneho nawe yaje gupfa urumva komunikasiyo nabuze icyo gukora kuko navuye ndi umwana
reka ngufashe hari abanyarwanda benshi babaye Uganda hari abanyarwanda babaye Uganda bari mu Rwanda hari n'abakiri Uganda muri Uganda mwabaga muhe mugi
yewe ikintu ngerageza kwibuka tuva mu Rwanda tugenda twabaye ahantu bita Indarara ariko baza kuhatwimura tujya Kampala ndumva ariko mbizi
wagarutse mu Rwanda ukiri umwana mutoya ugaruka na papa wawe
nari mfite imyaka 7-8 kuko nibwo natangiraga primary nibwo natangiraga primary
kuva icyo gihe papa wawe ntiyongeye kubonana na mama wawe buri wese yari yahisemo ubuzima bwe
ntabwo bongeye kubera ko hari hatiho inzitizi nyinshi
yego
nubwo kuza kunshyikira nk'umwana we ntibyafatwaga nko kuvuga ko agiye kuza umwana harimo ibintu by'ibibazo byinshi nawe ku byo gusubira atigeze asubirayo
uri umudamu w'ijigija umaze gukuru gatangira gushakisha kugira ngo umenye aho abavandimwe bawe baherereye mu bantu bose bakomoka babaye Mbarara wagiye ubona baturutse Kampala nta n'umwe wigeze kubwira ati Waswa ndamuzi
yewe rero ukuri kwanjye ngiye kuguha
yego
nuko nguko naravuze nti wenda ubwo ntagize amahirwe ngo papa nsubirane cyangwa se wenda nanjye mbashe kuba nasubirayo nakomeje kugira icyizere ndavuga nti ubwo habayeho gutahuka kwa abantu bava Uganda bamwe bagaruka mu Rwanda nkakomeza kugira icyizere ntibyo aribyo byose niba niyo haba hari abitabye Imana ariko ntabakira gushira nkomeza kujya muri icyo cyizere ntiwe ndahari uzazashakisha nk'umwana wabo ndaheba ubuso ubungubu sinzi ukuntu byagenze ndavuga nti ubu ngomba gukomeza nari nanafashe gahunda kubera ko iwabo wa mama hari muhazi
yego
navugaga nti nuwafata uwagenda no mu murenge wa muhazi nkagerageza nkabaririza kuko ariho mama yavukaga ntiwenda hari uko byagenda njye nakomeje kugira icyo kize ntiwenda hari uzagerageza atahuka nshakije mbona ndahetse
reka nkwere ku buryo bundi bworoshye uravuga yuko mama wawe yakomokaga imuhazi yahunze
bahunga bari batuye mu muhazi hanyuma yashakanye na papa ariko muri Uganda
ariko icyo nshaka kukubwira ni uko hari abantu benshi nzi bahunze muri 59 baturuka muhazi bajya Uganda abo ngabo biroroshye kugira ngo nibumve izina rya Musa n'abaganwa Tupista ukomoka imuhazi bamwibuke uyu murumuna wawe na Mande ntabwo iryo zina rifitwe na benshi kumwibuka ntago biruhije abantu burya bahera ku mazina
byari nka sirino ariko iryo yahawe n'umuryango w'irinyarwanda ni musabye imana
ashobora kuba yararihinduye turagenda tuyafata yose ariko kamwe nzi kazi cyangwa se na kato abo ngabo ndabona banyuko wanyu ndetse n'abariya banyokorome kagwa na waswa abo nabo kubavuga hano ku ijwi rya Amerika ni ngombwa kugira ngo umuntu wabubazi wabuzi kagwa cyangwa se waswa kamenya yuko ari banyirarume wa nyiramahoro Florida ubashakisha
ikindi nibutse
yego
mama mama witwaga Manzi Kaje niba ari uruganda sinzi yakoranaga n'abahinde ahantu bita Iginja
yego
Iginja ayo ni amakuru nabashije kumenya
ayo nayo ni meza kuyadusangiza hano ku ijwi rya Amerika kubera ko Iginja ni ahantu naho hari Abanyarwanda kandi naho turumvikana muri Uganda ijwi rya Amerika rirahagera abantu bazakumva bazavuga bati umuntu wakoraga mu Bahinde Iginja bitwaga Manzi Kaje ninde
cyangwa icyo ni mu Bahinde Iginja rwose
yego none papa wawe yari umuyisilamu mbere y'uko ahinduka akaba umugatolika abayisilamu nabo yitwaga Hamidu nagira ngo nabo tu nubwo bwose yitabye Imana imuhiruko ridashira ariko abazamwumva bamumenya bakamenya uwo umuyisilamu wari utuye Kibungo birenga wahinduye akajya mu bagatolika kitwa Yohani Batisita ibyo nabyo ntago muri icyo gihe byakorwaga na benshi
papa yitabye imana ritari kera cyane
yego
yitabye imana 2004 yasengaga mu katolike kuri paruwasi yacu nanjye niho nabatijwe maze kuva Uganda nahise nyine nanjye ndatuka aribwo ngendana na famiye mama muri Uganda nitwaga Frida bari abaprotestanti
yego
noneho nje mbatijwe mu katolike biba Florida
noneho amakuru mpaye ndumva ahagije kugira ngo tuyahereho dutangire dushakishe niko dukora iyo tumaze gukusanya amakuru turashakisha ariko twifashisha cyane abumva ijwi rya Amerika bumva kino kiganiro Agasaro Kaburaga nibo badufasha nibo badufasha kugira ngo namwe tubafashe twese dutahiriza umugozi umwe wabuzuwe yongera mubone ndahamya yuko nawe uzagira amahirwe ukabona umwe cyangwa babiri cyangwa benshi ufite umuryango
amahirwe nde kubwanjye mbavuga nti iyo mbonye n'umwe wenda yashyikiriza n'abandi
yego
kuko njya nicara nkibaza ngo uwo muri abantu barenze hafi batandatu ntabwo nzaburamo umwe nimbona gifasha
ntabwo uzaburamo umwe kandi bashobora kuba batari kure hari mushobora kuba muturanye mutaziranye ndahamya nkomeje yuko ntabwo bizatinduka bona umuryango wawe igihe kirageze kugira ngo ngusezereho dufate undi ariko se hari icyo wumva ushaka kubwira umwe muri bene wanyu waba ukumva muri kano kanyu hitemo ubushaka wabwira mama wawe wabwira murumuna wawe wabwira nyokorome cyangwa se nyoko wanyu uhitemo ubushaka cyangwa se wabwire bose wabwira icyo kuri ku mutima ufite amasegonda 30 hanyuma dusoze
amasegonda 30
nushaka kuyarenza
umwe ubona abasha ku mama njyewe njya nibwira ngo mama aramutse akiriho iyo wari ufite amakuru menshi n'uburyo yangeraho kuko we aho nayo ashatse yari ahaza aho umwana we ari njye wenda ntakimana imfashije akaba akiriho byanshimisha ariko umwe byibura wo mu muryango wa mama navuga ngo nsaba imana ngo izamereke mo byibura n'umwe kuko saha izi ngizi ukumubwira saha izi usibye na n'umwe rukumbi utuye ahantu bita ikibungo wo muri famiye ya mama nawo muri kure cyane wavuye Tanzania nta wundi muntu mfite muri uru Rwanda wo muri famiye ya mama ku buryo numva umwe wenyine nanabona byanshimisha hari icyo byampinduraho byanshimisha
mpore uzababona uzababona wabyivugiye ntabapfira gushira kandi ineza ntabwo ihera ndahamya nkomeje yuko igihe kizagera amarira warize ukayahura ukishima nawe ntubikinege kandi waravutse umuryango mugari
urumva nabo bafite umuryango batazi ubundi mama mufite abana babiri abakobwa babiri n'abahungu babiri nabo hari igihe bagenda bagira utubazo bambaza kubasubiza bikangora urumva ko nabo bagize umuryango wundi babona wiyongera kuri wabo wase byabashimisha
byabafasha kwiyubaka ndakumva rwose kandi nongere ngushimire kuba warihanganye n'uyu munsi wihanganye kugira ngo dushobore kuvugana n'ubwo bwose ibirere byari bigiye kudutenguha ngaho rero nkwifurije gutegereza utekanye imana nibishaka uzagira ibyishimo wifuza ngaho ukomere
nanjye ndabashimiye cyane
urakoze cyane ngaho ikiganiro Agasaro Kaburaga ni cyanyu muzajye mugisangiza n'abandi
yego murakoze
iyi nkuru ya Nyiramahoro ukeneye umuryango kugira ngo agire amahoro nyayo niyo dusorejeho ikiganiro cy'uyu munsi nongere nisegure kubo tutatumigiye nk'uko mubizi uko mwanditse niko musubizwa twirinda kugira uwo duhitisha mbere y'undi tubigambiriye mujye mutwihanganira ntituzabatenguha ijwi ry'Amerika ni mudatenguha naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimi Imana
Agasaro Kaburaga Karabonetse
Voice of America
Agasaro.